Monday. Exclusive from Kwanza Music Blog.
Don't say goodbye.
Don't say goodbye.
Atwena shanga Kolega Atwende mjala hii Na mulibai Kasi ya mbia waza mjala mbali Nina monte Na musonde Na mulibubakuwa vama uko mbele Ia uli ya mwitano kunogu manda Kamu vikira manu kunyamu na nyamu na bali MJ Kwa yuguru wa mbria hii wanavama Tonde ya tonde
Music blog.co